Zakhariya 8 verse 1. Izwi likaJehova Sebawothi lafika lathi, verse 2. Usho kanje uJehova Sebawothi uthi, ngihawukela iJerusalema ngokuhawukela okukhulu. Yebo, ngilihawukela ngokufutheka okukhulu. Verse 3. Usho kanje uJehova uthi, ngiyakubuyela eSiyoni, ngihlale phakathi kweJerusalema. IJerusalema liyakuthiwa umuzi weqiniso, nentaba kaJehova Sebawothi, intaba engcwele. Verse 4. Usho kanje uJehova Sebawothi uthi, kuseza kuhlala amaxhegu nezalukwazi ezidaladini zaseJerusalema. Ilona nalo abe nodondo lesandleni sakhe ngenxa yobuningi bezinsuku zakhe. Verse 5. Izidaladi zasemzini ziyakugcwala abafana namantombazana bedlala ezidaladini zawo. Verse 6. Usho kanje uJehova Sebawothi uthi, uma kuyisimangaliso emehlweni ensali yalaba bantu ngalezo zinsuku, kuyakuba isimangaliso emehlweni ami na, usho uJehova Sebawothi. Verse 7. Usho kanje uJehova Sebawothi uthi, bekani ngiyakusindisa abantu bami ezweni lasempumalanga nasezweni lasentshonalanga. Verse 8. Ngibambise bakhe phakathi kweJerusalema babe ngabantu bami, mina ngibe uNkulunkulu wabo ngeqiniso nangokulunga.
Verse 9. Usho kanje uJehova Sebawothi uthi, maziqine izandla zenu, nina enizwa kulezi zinsuku la amazwi avela emlonyeni wabaprofethi ababekhona mhla sibekwa isisekelo sendlu kaJehova Sebawothi ithempeli ukuba yakhiwe.
Verse 10. Ngoba ngaphambi kwalezo zinsuku kwakungekho nkokhelo yomuntu nanzuzo yenkomo nakophumayo nakongenayo, kwakungekho ukuthula ngenxa yesitha. Ngokuba ngakhulula bonke abantu, kwaba yilona lo wamelana nomfo wabo. Verse 11. Kepha angisayukuba njalo kuyo insala laba bantu njengasezinsukwini zakuqala, usho uJehova Sebawothi. Verse 12. Ngoba kuyakuba khona imbewu yokuthula, umvini uyakuthela izithelo zawo, umhlabathi uveze ukudla kwawo, amazulu anika amazolo awo, ngenze ukuba insala lababantu idle ifa lazo zonke lezi zinto. Verse 13. Kuyakuthi njengalokho wawuyisiqalekiso phakathi kwabezizwe, wena ndlu yakwaJuda nawe ndlu yakwa-Israyeli, kanjalo nginisindise nibe isibusiso ningesabi, kepha masiqine izandla zenu. Verse 14. Ngokuba usho kanje uJehova Sebawothi uthi, njengalokho ngahlosa ukwenza okubi kini lapho ihlo bebengithukuthelisa, usho uJehova Sebawothi, ngingazisolanga. Verse 15. Kanjalo ngibuye ngahlosa kulezi nsuku kwenzela iJerusalema nendlu yakwaJuda okuhle, ningesabi. Verse 16. Yilezi zinto eniyakuzenza, khulumani iqiniso kube yilona lo nomfowabo, nahlulele zahlulelo zeqiniso nezokuthula emasangweni enu. Verse 17. Ningacebi okubi ezinhlizweni zenu, kube yilona lo ngumakhelwane wakhe, ningathandi izifungo zamanga, ngoba lezo zinto yilezo engizizondayo, usho uJehova. Verse 18. Izwi likaJehova Sebawothi lafika kimi lathi. Verse 19. Usho kanje uJehova Sebawothi uthi, ukuzila kwenyanga yesine, nokuzila kwesihlanu, nokuzila kwesikhombisa, nokuzila kweshumi kuyakuba ngokujabula nokuthokoza nemikhosi emihle kuyo indlu yakwaJuda, thandani iqiniso nokuthula. Verse 20. Usho kanje uJehova Sebawothi uthi, kuseza kufika izizwe nabakhe emizini emningi. Verse 21. Bahamba bakhileyo komunye baye komunye bathi, masiye impela ukunxusa ebusweni bukaJehova, simfune uJehova Sebawothi nami ngiyakuhamba. Verse 22. Kuyakufika abantu abaningi nezizwe ezinamandla ukufuna uJehova Sebawothi eJerusalema nokunxusa ebusweni bukaJehova.
Verse 23. Usho kanje uJehova Sebawothi uthi ngalezo zinsuku amadoda ayishumi azo zonke izilimi zabezizwe ayakubamba umphetho womuntu wakwaJuda ngokuthi siyakuhamba nani ngokuba sizwile ukuthi uNkulunkulu unani.